asawere jeegom lewru mai hitande 2023 sakira be kidibeton bobdom hedaade hejuji amen dili lindi mangal mudum fu min chalmini om sanne bismillah modom hedaade actujene amne nyaloma hande o me wondo usman nyalibul usman hono nyalirda
ba sallallahu alhamdulillah
nyalibul hono jogada sakira be amne hande sabbe kabaruji di
hono hitande fu tati lewru mai yo nyaloma kejenaado hokkude kabaruji no jiri hedo mali do sukabe jokolbe hewbe journalist en cultivede journalist en ba hokkude kabaruji no jidiri en beddirto fam do e seda minimak en kala hala rejus somo himbe hewbe jokkata do modon joni fa lato dewgal hakkunde mubben hono dun wadirta en beedirto fam do e seda en kalan hala yagul kadi e mali don kodda em egle e mali yagul mubben carde final kan 17 algerie 2023
hono no hitane fu nyaali buri nyaloma ke enado le adnar allando yopure himbe le nantino be kabaruji le wi hore mu em jambinama tati lewru mebe tinu bo mako do
e non jaati le majuno sukabe jokolbe yogabe journaliste en kolliti wiide e yopitere nantingol kabaruji no yidira ka wala yidira no wori le mali sukabe jokolbe kolliti wiide e kulul ana wodi pati kutteji kewto do journaliste en dun sabi kalta halaji yogaji yogabe mabbe du kolliti wiide fay e tawede dabreji piyama nantino be kabaruji nan jogi chaade leje yogabe fa yottaade ana ciute nenno e be darta e lamu ko be leedi meden di pia dabreji la journaliste ana keba ndenagu le golle mu beno fa be direden faamu anni ko accata jara hebine do faccitango sita sidibe
me technique handen kulleji kewdi tajande berre gollal journaliste ko handen le leedi malni min ge mbide mila hono kuna ko ndotete liberté de la presse ko ke bataka leedi malni lam on du sa hale hala yogaji be tetan be nangirte mabbe majjine
hewtugol ndi ma ko mudum nyaali buli le leedi amendi tiɗɗa la kanye ko hani waɗede ɗe cuuɗi janngirɗi dow dowre ɗum woni Sicily yambere jeegoɓo ñalawma keeɗenaɗo sukaɓe janngoɓe jambinaɗo le faculté de droit le leydi amen ndi
eyi noon jaate humcinimɓe hoore ngalle kawrital koltiwide ko ɓe cuɓɓiri o Sicily ella sukaɓe jokkolɓe kañe ɗum ana gatta koyɗe mumɓen dow caɗeleje gonɗe le leydi meɗen ndi no o golle fuɗɗi alalbaare jaɓɓine nde timmi asawere hannden caggal ko ɓe jeyi sellelngue faɓidireɗen faamu keɗɗen ko nu tembeli gonɗo I am Wikumba Finkeita.
Kuma tatal o batu noddatado semene lecciyan yo kawtunde men sukabe jangobe tuddi l'école do dodin kay musula amen fu me jodo me kadla ndu gollije amen di no yehirta yembereji kewdi kasin meedi meeli wadde dum le o batu men wada kasin concours d'excellence
nyaali buli bilisaaji yimbele be fewde e heddagol municipal leedi amen di kana wondi hebude sembe faham
sukabe jokkolbe ko buri chapande taton kawrti alkamisar yabbenande rompoint sibugu fandarta minisma dilla no be sukabe jokkolbe cultivide e minisma ana wada golle yogale leydi meden di dibe jattiri yo bandiyaku no be maji be darte kanan ko be leydi meden di pia dabere yalla himbe onibe ana dilla ko yawi leydi meden di warabe mabbe ana anni wadde imma daraji goddi le balde garoje
sumi iwi segu min kotiram bajangara to wonto adugol nadu suttugol motoji ka hadatu
e non jati moto ngaji mawdi be noddirta de grosse cylindre be kanyin kai hadama sottede ton hadama waddede ton faado be bami dabere heere de dabere bamam didi lewru mendu o gouverneur region o bami don faanda mudun e wi makko yalla himbe e jawdel mumben ana kebande nagu e kabodu terrorisme
yoga sukabe jukolbe gombe le nokku o kanyen ka holiti wiide o do anniya kan haani yettede sanne be koliti du wiide dum waran latal sababu hunchande hore de nagu le region bajangara o fa bedoro den faamu anni ko kejjaado ammi gondo le nokku o do ni adama jigiba hebani en do hendo fashita on sita sidibi
n'importe les
ces enjeux là son dimoto ji waddama ga fe goto anda nokkuti di jippinte sabe gube lonbe hite ben kan e gollidobe mu en ana wa ciudade soda di motoji gollida e mu en dogina dun le nukkuje de homa fu ana hani tinnade hannen favol lam on yalla lafi dejeran ana habel lamor amen di sariaji batadi hana torde fe goto ene hani jokkude hala hungo gouverneur
le décret que le gouverneur vient de dire
do nawata en yotere amen minimag nyaali buli ana haɓe balɗe seeɗa joom facebook laatike nokku to yimɓelle jiɗɗodirɓe wawi ɓamodirde
eyi noon jaati o kabaru kesso himɓe ƴeweteɓe sanne dow o réseau sociaux wonno waɗoɓe ima daraji yalla rewɓe na worɓe yiɗɓe ɓamude na ɓamede ana keɓo jiidane yalla ko sakitoto dewgal hakkude mumɓen ndenno faysi tawa o golle kay anda ka yalla ana moƴƴi na moƴƴa tafon hollitama wiyede kay farrati won dow majjum ɗum wonno ko andiɓe kaɓa neɗɗa ko yogago ɓe ko kollitiwide fa beddireden fama anni ko jantodod amen Isa Umar Togola hebinen do fakitango Mamadou Samasiku e Umar Waygallo
de yafufu dawlen habbe do resusungaji di bangal batakiji di worbe e robe ne dundirta dum sakitato lata de gilde zumana haydara fabiki yimbele hewbe bangal rajo e hakkilo mako dum do mojjere monde
gonga jati wakkatiji tadedan bay matedle hono de do dewle ko woni fana amen du yalla hono minen dum min kani wattirde koyde amen kona iri bangal yirwere leleedi ndi dewle de min kabbata hitande furbe albama dewle teme tatifa yetto teme nayi
facebook buri fuf yirwude bangal mudum ka non docteur bay jakite sociologue hultivide dum do na famini e les zaman meden joni ka dum yata fe tagal kuteji
wonati ina da hani nangude tafen sabi de sakile wakkatiji dati goddi ad nanga dum bonnan ko heewi won yimbe wobbe tawetebe li hen a tawon yo jambo tobe wobbe antota yo escro ngabe wala fuko ma takki li hen
beta de dido kuteji di kanko sociologue hultivide on de do dewle de sifa chadele mawde sabi ko buri hewde yimbe be non jidata ni non dun yidundirta den wona fe sabi dewgal
nyaali wule timode yontere min goni hodo fu won ton ko weli
janjireji kewdi ka anan godi fa beedire den faamu e yambereji gondi le cakite yontere de kedena Umar Waygallo
ere cakite yontere de bama ar dum wada nokku no dirte stade 26 mars kanko Salif Keita o tawet ton kanye Sidiki Jabate fayoto gulam e Lil Sako faande lengalure bamako de drink loise nokku no dirte do Moussa Bougou dañan concert ko mata ton Lil Z waran tawede nokku no dirte stade Makoro Sissoko kay nokku no dirte Festival International do do fuddito aljumarnde nokkumo no dirta garana to sigasto sukab jokol ban bay ya ton jotte nokkumo mo no dirta site festival di théâtre ko fuddino to ilale go lewru me handu to timminten kabaruji yonter yambereji di kambe jambinobe no dirtebe hari ko verbe tawete nokku no dirtede kamalele datol sibingol le hejoji di be gonde wadde ton di ko nayri bangal fina tawa fayoto yo majade e jimi kanye ko nande mudun du nawata en bilki sambe chaldi nyali boli kan sukabe be kibinaay do sappo e jeddi ngado Algérie hitande 2023 jakabule em leedi Malika hebi jabbare quart de finale be tappi leedi Cameroun be gatti be baddi didi be keba fe baddel gotel
non jati Ali Cissé dum yo bide mabbe didi bo bianni sélectionneur dun ekintino Soumaïla Cissé hol tv de o kawbe tinnege fasa ne be njori kubo lati sababu fa be kawa e makko holare won e sukabe be jogi dugike yaade yeso e de yambere kedden ko Soumaïla Coulibaly wi
kume tewta handen mi hubde jabbade ko noddirte phase de poule me jokkina fa handen e yalla me yotto phase final sabi pure ballon fugo mo atta handen hono e final mi woni e mudum du sabi so mo atta fijirre hen mede tijji hubde woni jabbade ko quart de final me yotto fa demi final e final ballon fu fietero menem Milan hono fa min taji teme tidi e noga me zoto lede balde tidi me hebi suldere setan me lanato no wodiri
me cintinde wi de quart de final ngadi Mali an hani fide alkamisare waronde wonno sappo e go o lewru mendu
murtere arbitre em leedi amendi du timmi alkamsar bettini
e non jati fedde arbitre e mali e fema futta kibi rewrude fema futta holliti be wiide daranto ndena gumabe e farde hakkunde e tiagal la pide ballon
tawede majju fu hore mabbe ka holliti wiide le nyalade ngarode waram jiinde talkurmo himmeji mu en woni le hem to fema futtu
non jati me cintini wiide pide ballon e keba kan wadede do ne nyaloma sappo e jeegobo championnat national kanyon du e jama le majuna alan jango jeddi lewru mendu asku wara memudire elseba stade mamadou jara asatu kulikoroto wattu 16h15 le on wattu goto afi e 11 créateurs ngaran memudira to bugunito stade Moussa Diakité
altinere jitti lewru me COB kayndu wara hebondirde US buguni wakati 16h15 binga FC kayndu wara hebondirde Ifsfas talatare jena lewru me pide dide ana tun kayndu AS police wara hebondirde US Kita AS Real kayndu wara hebondirde Yele Olympique nyali mule mi mira jonka do mi kandata kabaruji amen di
non jati alisisi do kadude kabaruji de hande sekrabe do gondo le malfi e mangal mun biya on jaram ka kedde herade do e sede yewtre tous o grande wara jukkininde wassalamu